Ultimate Vibes Music.
Yeah, yeah. Nalumbilwa mu makilab toilet. Dr. T and J Mall.
Hi dad.
A pile so
umujomba.
You're not ready for this one. 1, 2, 3, let's get it.
Umanisokoneza bongo ukapita madamu. Aha. Nimakumbuka kufa na ninya ya padamu. Aha. Chupi yako ima ya kaima ya shafubimu. Ukapita usani kamonga nyani suma ya shapojimu. Hey. Ula mpulu kisha kubwa ite. Yule kole zontwa na kapelele. Iso apaka chelo wakasuba bize bize na fulu fute. Amujuni pa community. Tuleesha poa makaiti. Epa chungu lobonse ni taiti. Tuleshana tulelishane mbeketi. Nikalangana mbuyo yako. Nimavula pata pata. Funa chaini kupilikishe. Kuna monga ni fulu fute. Nikagwira tupilako. Nimakumbuka kufana. Nishinambua na magambambwe. Nipilikisha fulufute. Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka. Fulufute dance. Kataka dance kabwete. Kadansi kambuyo menyapoka.
Fulufute dance.
Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulufute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansi kambuyo menyapoka.
Fulufute dance. Womfia wino poko nano. Bili buka sondange ko
fulufute dance.
Ukumfumi nitakwa bandange. Fio imone katumone.
Fulufute dance.
Mfulu kama daisy ku white, mbwesha kunu mango naike. Pamazulo popcorn na madondo. Set pendelo tenzo tela sojo. Yeah, I miss that old school love. Kwenze beo player ni true love. Chikali kutumila na malete haka. Hipster ukabala ni shua make. Yeah, when you dance I go bezek. Mbuyo type yako si bezek. Mbefe skin tight yo venga the 30. Wavala vovala bani kuona naked. Uli fly fulu ni fulu fute. Yako sana kudala uku fulu tute. So whatever it takes ninga tulu kushe. Dr. Jackson. So
nikalangana mbuyo yako. Nimafula pata pata. Funa chaini kupilikishe. Kuna monga ni fulu fute. Nikagwira tupilako. Nimakumbuka kufana. Nishinambua na magambambwe. Nipilikisha fulufute. Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulufute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansi kambuyo menyapoka.
Fulufute dance.
Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulufute
dance. Kataka dance kabwete. Kadansi kambuyo menyapoka.
Fulufute dance. Womfia wino poko nano. Bili buka sondange ko
fulufute dance.
Ukumfumi nita kwa bandange. Fio imone katumone.
Mbukire ni mbandwa. Nachimuna nazendwa. Behavior chali fundwa. Batirendo paka tuchite fiabindwa. Nechiromba baby tuchite kochite. Chitachirembuka bembuka chaku chichi. Ladies in ida paka kwa temotachi. Komaryose pata litachiba mulichi. Lalibe udanda cheba tinalivarichi. Ngo mupondo vereti debralichi. Tiesa ni kamuda ifiyande kwa titochi. Nalema kupishanya daily. Monga fulufute kudara. Kufana, ay mami. You thinking the joking. Ndiko sidi ya sule choking. Erodie, usapa swiga wida. Ay daddy. Umujomba. You are a morgont.
Nikalangana mbuyo yako. Nimafula pata pata. Funa chaini kupilikishe. Kuna monga ni fulufute. Nikagwira tupilako. Nimakumbuka kufana. Nishinambua na magambambwe. Nipilikisha fulufute. Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulufute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansi kambuyo menyapoka.
Fulufute dance.
Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulufute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansi kambuyo menyapoka.
Fulufute dance. Womfia wino poko nano. Bili buka sondange ko
fulufute dance.
Ukumfumi nita kwa bandange. Fio imone katumone.
Fulufute dance.
Nobody can do it like he does it. He's a genius.
Exclusive from AfriFi.com.
He doesn't get much better than this.